kuita fundi mkufunzi watakaji na kani umejifunzia Pemba Mombasa ni Tanga kunani
wapo sivungi siumbi aniko tabani mama panda mtungwi tuende nungwi kupitia kitandani
tamu tamu pezi tamu tamu tukipeana zamu zamu bape
tabasamu alinishia more mumechanganya na nidhamu mama
nikupe supergeti ama tule baguette
together in a day
so can we make a bet
tonight we don't get that
and that you won't forget
I'm gonna make you sweat
Wana nimeze ya mate
Oh, pete, pete Kayonesha kokote Wajue ni mali ya mtu Wasi ya meze mate Umenituliza Me and you Kupedwa na wera Tande ifungezi
Matamu, matamu Mapenzi, matamu Ukimpenda, anakupenda Nyamani matamu
Nikupe supergeti
Nataka chukane
Ama tule baguette
Together in a day
So can we make a bet
Tonight we won't get rest
And that you won't forget
I'm gonna make you sweat
Slicer.